Zero pressure. Ziki bila pressure. Papa wa saga. Asante sana.
Nimepata habari, tihuna amani, unalia kwa kitanda. Unataka kuvuna wakati wa kupanda. Unatafuna mbegu gengi chama matunda. Get biro negi ya waterimos monda pimni. You're rolling with the big boys but una voice. Pretending you're humble but una choice. Relax, take it slow, relax, take it slow. Imaisha zero pressure, ukipata burudika, ukikosa ulangoma wata pressure. Hana stress. Maisha mwendo pole, take it at your pace. Kushindana na jirani si itakumes. Usitongoze msichana na pesa za rent. Pressure. Atushindani na jirani. Bila kuchipati pati luku safi. Zero pressure. Seafood ni omena na tunywe maji. Zero pressure. Life ni fupi si shtuki so hapa na leta. Pressure. Atushindani na jirani. Zero pressure. Kuchi pati pati luku safi.
Zero pressure.
Sifu ni omena na tunyo maji.
Zero pressure.
Left mifupi si shtuki so hapa na leta pressure.
Why mami yomo kuywe yemo. Instagram iliche. Bitch ni mana iPhone and is 13 and above. Pesa huna crazy, crazy. Tagori bed sita made, made. Onge kata kumangato di bedye. Aboro sana, majabu sana. Ay. Usiwai complicate mama yo. Maisa ya kuimitate. Mwana mpingi wanwelo wakalo kwa wadhi. Ngima yolo uko kita gadira mwana sauchi. Walololololo. Ana da kihera. Kimagi wache toka uko bada. Bede ni ande sakala katanyo.
Atushindani na jirani.
Zero pressure.
Bila kuchipati pati luku safi.
Zero pressure.
Seafood ni omena na tunywe maji.
Zero pressure.
Life ni fupi si shtuki so hapa na leta.
Pressure.
Atushindani na jirani.
Zero pressure.
Bila kuchipati pati luku safi.
Zero pressure.
Seafood ni omena na tunywe maji.
Zero pressure.
Life ni fupi si shtuki so hapa na leta pressure.
Shakitu na seti movie. Natulia tulituli maji ya mtungi. Staki zoko staki nuksi wakisha udi. Leo ni vest na machupi mademo kumu. Akuku danger. Bibi wa kwanza tu wa kumi nisha jengia keja. Bosi mbona we utaki nikulia nasa. Sangapi wanipigia na niku Mombasa. Vacation nikienda nataka nile bata. Kata simu nikolit na nazidi washa. Na kublock na kudelete juicy pendi pressure. All I have to say tupatane mande. Lakini hii weekend staki stress ipande. Wacha tu ipambe. Kazoze na katambe. Wacha itupambe.
Pressure.
Atushindani na jirani.
Zero pressure.
Bila kuchipati pati luku safi.
Zero pressure.
Seafood ni omena na tunywe maji.
Zero pressure.
Life ni fupi si shtuki so hapa na leta.
Pressure.
Atushindani na jirani.
Zero pressure.
Bila kuchipati pati luku safi.
Zero pressure.
Seafood ni omena na tunywe maji.
Zero pressure.
Life ni fupi si shtuki so hapa na leta.
Pressure. Pressure. Ukiwa na deni yangu nilipe mapema. Mapema. Hii ni biashara mwenzangu si ati niko na maringo. Oh, 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 oh. Pressure ya nini? Maisha taratibu nisha kuambia mimi. Mimi sitaki nuksi wewe, wewe, wewe. Sitaki swara wewe, wewe, lelelele.